cyangwa nanjye he hamufasha hano n'ikigomba kumwubaka nuko muri iki gihugu nta bushobozi dufite ariko noneho ntabwo yaba nk'uko natwe twabayeho iyo umuntu wagize amahirwe akabona bagenzi be bakegerana ari nk'ukuntu ashobora kubona n'uwamutera inkunga nawe akazamuka ariko ikindi nanone mvuga ni uko muri iki gihe twagiye duhura n'ibi bibazo nyine by'intambara intambara nyine yahungabanyije abantu cyane ku buryo umuntu mbese nyine yahungabanye ugasanga ibibazo byarabaye byinshi ariko njyewe nkabona yuko umuntu kwegera abandi akagira n'urukundo muri icyo gihe ariho umuntu abona uko azamuka nawe agatera imbere kuko ntawigira iyo ari kumwe n'abandi niho abona ko yagira icyo yageraho kugira ngo nawe azazamuke ave muri bwa buzima bubi kandi natwe igihe umuntu afite ukuntu yashakashakisha imibereho kubera ko narenge nayo yari imaze kubageza ahantu kugomba guhaguruka umuntu agashyiraho imbaraga agashakisha imibereho nanjye nkaba nabibafashamo ntabwo nshobora gutererana umwana kandi nawe ari uwanjye nyine niyo ataba n'uwanjye n'undi ahandi nicyo kintu cya mbere ngo mbone twabayeho twebwe mu buzima bubi cyane ariko noneho muri iki gihe nabwo urabona ko ibintu bimeze keretse nyine gushaka kwishyira hamwe n'abandi nyine kugira ngo abantu baterane inkunga barebe uko bazamuka
none mama wowe ugeze mu myaka ikuze uyu ni buresi ukeneye kumubona abaho nabi
nkeneye kumubona nyine ahagaze neza
ahagaze neza wumva ko buresi ni iki ashobora kukwigiraho nawe bwa mama we kugeza ubu aragufite hari benshi badafite ba mama babo afite amahirwe kuba agufite ni iki buresi ashobora kukugira kuko ndamuzi ni umukobwa muto cyane ndamuzi ejo bundi mu bihumbi bibiri yari umukobwa muto cyane gato cyane none rero amaze kuba inkumi ni iki wamumarira ni iki yakugira kugeza uyu munsi kuko biragaragara ko ugeze mu myaka mukuru ariko imyaka yose waciye mu bintu byinshi bitandukanye ibyo bintu ni ibihe bishobora kuba byamufasha nawe kugira ngo azamuke
yewe naciye mu bintu byinshi by'uburushyi ariko noneho muri ubwo burushyi naciyemo twari n'abakene iwacu njyewe papa yatubyaye turi abana babiri b'abakobwa hanyuma mama we nta n'ubwo muzi ngewe narinze nkura ntazi mama mbese ngo amaze kutubyara dusiga turi inshuke turi dutoya arapfa apfuye rero turirwa na nyogokuru abakora bari guturira data niwe aza kwishakira undi mugore ariko nawe yaje gupfa ariko noneho mu mibereho ngewe nabayemo yo mu rugo bavukiye mu cyaro bahinga niga umurimo w'ubuhinzi nzi guhinga cyane nyine ahangaha ndahinga niwo murimo nyine nzi cyane ntabona se kubera ko ubungubu nawe turi mu mujyi ntabona n'amafaranga no gucuruza ndabizi nkareba uko nacuruza tubabeshaho muri ubu buzima nabayemo ariko ibintu byo gukora cyane rwose mbona ari ibintu byiza kuko birakuzamura navukiye rwose muri iyo mirimo yose nikora kandi mbaho ngenda nshaka n'umugabo ari iyo mirimo nyine nakoraga nabo rero nabo turi ahangaha mu mujyi nayo nayikoraga nyine
Grace mama ibyo akubwiye wabyumvishije kandi saza kuganiriza ukeneye kubaho neza ntabwo ukeneye kubaho nk'uko yabayeho ukeneye ejo kuzabyara abana bawe bagakura neza bakiga kugeza ubu ngubu mu byo akubwiye n'iki wamubaza ukurikije ibyo akubwiye wumva cyakubaka utigeze ugira amahirwe kuba wabimubaza cyangwa ko atigeze ari kuganirira n'icyo ushobora kumubaza muri aka kanya
ntacyo namubaza ko nyine yari yabimbwiyeho mbwira uburyo yagiye abaho noneho nanjye ni uko agomba kumufasha nyine n'umuti agomba kuruha nyine tukajya tujyana nkamufasha muri iyo mirimo yose
hanyuma mubyo akubwira ubona hari icyo byagufashije niyo byagufashije n'iki
ibindi byaranyunguye cyane nuko nawe nagiye apfa hose akajya anyemerera nkamwungabushya n'ibwo kujya gushakisha n'ibyo nakabashije gukora ngo nzari nawe tubashe kukumvikanya akamuha uburenganzira nzajye nta kindi narenzaho
mama ni iki wakwibwira Grace ni iki wamwisabira ni iki wanamubwira
icyo namubwira kintu ni ugukunda nawe akagera gukundana na bagenzi be ikintu cya mbere cyane mbona ni urukundo cyane kuko iyo uri kumwe na bagenzi bawe ugira byinshi nanone ugeraho ifunye bagara karenge n'ubucuti ubwo bucuti nyine buva bwose
urakoze cyane kumbwira umugani kuko nicyo nagiye gukurikiza kukubaza umugani ushobora guherekeza inkuru utubwiye nk'urwibutso rwa Grace nk'urwibutso rwanjye mu gihe azaba ari kumwe nawe hari aho nzumva uwo mugani umbwiye numve ko ibyo wambwiye ngomba kuba nabyibuka nkabishya no mu bikorwa ngo ni ifuni
ibagara karenge ni ubucuti
niba nta kindi nabashimira ku bw'iki kiganiro muduhaye kibaye kigufi na cede bazabahereza zizaba kirimo ikiganiro ugira inama cyangwa se utubwira amateka wanyuzemo n'ibyo byadufasha twebwe nk'abakibyiruka hanyuma ni mu byumweru bike cyane mukaba mwabibonye wenda nabashimira